Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakira be hidde be jamwale modo de ngone bete alkamisare tatlewru novembre hitande 2022 yamde jena yotte ke deber e jona lilam douance Ousmane Nyal buldo kabaruji do Mamadi Keita to bogge jande to orientation ngaji defa 2022 sarabe yoga be jitti ko feccere sukabe l'école be fu naba leccu di l'école golle janginte le journal ngal min kala hala tariki kurtungu gada do hakkunde oroje ngori e dewi ko wadi kila nokku gondo le region kita kolon je ba himbe modon kolite metti mo penti do tidugol kulantereje burde horsude en beedirto famule journal ngal yodi woni sembe kabaruji beta ko bismillah modon heral studio man sukab el l'école hebe def jonika andi no l'école di kani jangude ley modon orientation ngaji di ministere humunide jande holliti di jamma go fa weta didi lewru novembre ndu le teme doron fu chapande nayon e jeddon le sukab el l'école be le cuudi l'école forba naba le teme doron fu chapande joyon e taton le cuudi l'école de ngala e wi lamu ko yata feccere e mabbe le cuudi l'école golle janginte naba fa bidure den famu kedden ali
ko uri feccere le hakkune sukaabe kibbe defbe fu kanyu enka le ciude école to golle jangete niltirayaade le temdere to be niltirayaade to fu chapanaye jeggirdi furoba keddi be ka le ciudi le kol ngay darani di hore mudum niltirayaade sukaabe jangobe be dubmuden buri 15 fu kanyu enka wada ma orienté yaade le ciudi le kol ngay di be noddirta technique et professionnel sukaabe rewbe be dubmudum en warta 16 be ngada redoublé fay class goto kanyu em ka hebi yaade lycée odo anniya bamama yella sukaabe rewbe ana heba faabeede non holtiri wiide horejo kumani do golle orientation le sud ministre kunchano hore jande le leedi amendi docteur jakal yakoni holti wiide goldo datol kesul jokangol bangal jande le leedi amendi waran yerwinde cuudi jangirdi to golle janginte buri fu bangal demal jogido darne mawnde le leedi amendi kebbe defu o kanyu enka lewru woni ko tumbodire juude mu en fare mu dum andude hoto warta jangoyde ila jande fuditi tati lewru octobre bettindule leedi amendi taadugol golle o lewi horebe kumanibe jande le lindi sabi tiddalaji yogaji pawinodi edo jangirdi darani de hore mu dum micintinde tan wiide jababuji def haltana ma jamarnde ila noga e jena e lewru juillet bettindu lebbi didi fada jande hitane 2022-2023 fuditide le hakkune yimbel ngabbe def o hitane hikka le temdere fu chapanaye jeddi kanyu en ka hebi bettade
nabude sukaabe l'école be le cuudi l'école golle janginte yo hakkilo lobbo non e wi saraabe fedde saraabe sukaabe l'école yogaabe ka e wi Dawda Sako jokko secrétaire général de fedde cuudi l'école di ana kani hokkede kaake gollerde fa gasa kede ko wi daraman may gaddo faccitango Mamadou Sama Sikou
Yuhunda mu ina jati ko yimbe la nelle tayari le lekul ngaji lolirdi technique professionnel ka non le dido nokuji di kaddi anay al qadra nelle tebe ton be sabbi am sadaj mu dum na samina kalisi kewdo dina jande hakundere den so be je dido nokuji di dum rabbidi ciagal dubi didi tati man nay be berdo fam golle yoga be mabbe kay pudan jati golle ka non min jogi suglaji jangirde udade sabbi rafi tedinugol sari imadraji sukabe ko be kewon sanne dido wattuji di wembere wonde yu rafinde nagu len nokuji ikabar mudun nirwi sanne sabi lisingaji na tundun denno hanis ko be tawale alhali mojjo yala hinade jandeji mabbe
hedo tobe di kabaruji fo andodo ba hebude do bembe andede do hella men facebook ko kanyi konta twitter nyande fu rewbe buri wadde golla ittugol jaarende e kor kajjeto jijjeni to le cercle kolokani goto goto an wad o golle nabe denti e gube be nyalla e nange nyande alla gardo fu faabe keba ko be burna ko de jima be anni ko nelaado amen Idrissa Sako hebini ciagal ko iw jijjeni do faccitango Ali Cisse Fatoumata Maiga
be rewbe tinnibe fa heewi tawto ndirtale o do golle bete fa kikide rokiya traawle woni jottino hala rewbe ittobe njarin le nokko o
amina be njarendi kanye kaaje nyibirtede min ittata gaade yimbe ana cioda dum ka wana e cioggu mum njidobe ciotta so min kali cioggu amen cioggu goddo be kalta wajibi min jaban sabu min gala bawde
wari fona man ja
habugol e talkaaku wawa yaade fi ciagal tinnare no holtiri wiide wasatraawle laamido fedde kafo jejenitu
madalega
midan ga en abara min ke ba en balla fe goto pamay anniya wiide waran wallude min wakkati fu anay hakkil amen min ka ban rewbe garobe wallude min jijeni ga en ka fa han min jey huune tafu
jijeni to won dati fa he fu gondudo jokkere yella rewbe talka en ana heba faaber le nuko don ko idrissa sako heban studio tamani ko warti yure jijeni
awawa indude inde gendi ke latawe halay hala oroje be noddiri sogo badjan e nankany kanye e bundu duwanandu be noddiri ke la colomba aniko nelad amen yaade ke la hamsidou toure hebini nando di tarike jido faccitango ali sise fatmata mayga
sogo janka e nankany ye boki idi yimbel ngombe ke la juroto sanni sedu jabati antirtedo yaba ye goto le hakuna chaahi bele gendi o gidnondu
zira son flam falena arama dewde
do yanane himbe di lekkiji didi puddi gorko o sogo badja debbo o nakanyi debbo o adi iwde hen hay ko be je iroyde mako gorko o wadi duwaw o wi wala fuko o wawi wande tiagal gendi ko dunne o nyaago Allah fati hokka mo jumbalaku yontere tiagal mun gorko o du iwi hen himbe ngari irude mo gere yanane gendi
su falena kabru nunga o ayerama
kelato won bundu gondo to bole dudo undu nodirtenu kela kolombada ana bangi miside mawne gallurnde yimbel faahe fu ana yaha juraade to kanyu endu sedu jabati antirtedo yaba
do kolande dum
kolande undundu undundu waw le undundu won tufeje ngon iton do bindi ura ana woni hen le hitane de water undundu uttete bindi di du wana neddo fu yetto yimban ura tetteji di fu warde nyedude ndiyan dam
jita katranay
don ko hamsetu ture heban studio tamani ure kela
altinere fu yoluma kolon jeba le o nyaloma atawan le lumo go sottobe e jago anni tateji fu ka sodobe anafande ko njiete be koliti metti mabbe e tidugol kulle budde horsude lali tangara nelad amen yottege le lumo kolon jeba anni ko hebeni ndu faccitang fatamata mayga alisise
altinere o le lumo kolon jeba rewbe e warbe fu ana jago yoga bana chotta computer yoga be tiw yoga be yugo yugo kanye kulleji gewdi goddi kasi e wi yimbe yoga be ille ko jukkoje de kunta do leedindi weltingul waday le cogguji di le kolon jeba
koleba sugu bilama
hande le lumo kolon jeba mi le gondi fewde tiddalaji naw kulle fu de mi kasindini le lumo go hande ana tiidi sanni kilo tew njeete no do hakkune teme didi yaade teme didi buddebe le nyaloma hande o kilo tew teme tati e malhemere mo gie wala e mudum o teme nay henyernde du teme nay cogu kulle dele lumo kolon jeba kana tiidi san
fo imagine jago to be penti di halaji be kolliti wiide wana kambe sabi bini tiidal la kale lumo
me nyono malo fro
maro euro nyono kilo mudum temdere sefa maroji keddi di kilo mudum temdere temdere bu sapo sefa chakur maro mo e nodirta malwusu o unay joy e temdere maro nyono chakuru 50 kanyu uina inae teme de jiti chogu tewu kolonje bado teme tate buddebe sefa tewe arandene hakune teme didi yade teme didi hemre bambara
jama osu dai metimu e kolliti wiide yide no kolonje ba attiri frontiere mali kanyu kodwar chogguji di kana tinde ton fubura pompiter kanye gabu mo kilo mu woni fa e tender e debbe dum woni ko lalle tangara hebni studio tamani diude kolonje ba
yettude gidde en la Venise malienne be region o e leydi meden de fu nya iranno be dawluno be sanne joni ana koyna be worbe ana jogino inde le mali ka il tidallo fu le hitande 2012 e be nguni evembere wala fu ko be ngatta faifa be keba cuggu somay ma le wattu gon en joni o to sudu baba to hol be hollobe celi hollude hono dun wari alisise
motito wana tagado fu wawi latade gid ebe jatira hono yimbel jogibe tubakobe jogibe kalsi kay kulle godde kewde jogide nafa li galleji di gondo ton gidde atawan kany wonto jogido darne mawnde non dum wordide sabi kanko won dawdo yar nokkul fa heewi kanko woni kaalo demde fa heewi o mo hala francen kornde seeda e anglen kore beedade hala almain on jaro saatu o podo sigreti ko heewi hendu fu ga hande le sudu babatu odo golle ka fay goto yida dum gid kany ko wala fu mo dotota kasin kanko woni dotite do yalla o mo heba ko o wawi wurdude wala fu ko woni hakkune mako e tubakoobe mako be kasin ko woni touriste en garonobe nuko o andal mako bangal hala wala fu ko hebata le mudum o mo rewe fa kaddi wala hen kolle du ngutti hebude dum nga o mo wada ko o wawi sabi neddo hana ittude jikke mudum e alla fade wakati o ka waytade kanko amagire ka taxi donnata lope o adoyita ko hakkile mako hedde mudum ka ana mawni tinnar ne ni heddani mo hande dum jabanama na dum jabanaka fu o lati ken neddo mawdo don ko intala ak bilal hebani studio tamani yude mutti
sakirabe do kadde kabaruji handen ka andondi fodo mbahe de 3w.studiotamani.org do mbaydu nuddude numero via mo 37321 fakido don di wassalam ka kedde heda do e seda yewterende waran jukininde le mali dabunde ana fondi e nadde dun woni ko tagita le gelle kewde le leydi meden di wailtegol wattugul ana wadda e kulandereje kewdo hono hendu fa yottade cholaji bonno en wailatade sababu nyawuji kewdi hono durma le o wattu dun ko himbe yogabe tagiti kambe dogotorom be koltiwide himbe ana kani e renudu ko en fu buri ndarano de be kanye e himbe nayebe le o wattu du yono kambe cotobe yuguji kambe du ana horti e be keba hen na seda ka o wattu be koltiwide client ana fandi ko njata fa be dor en famu anni ko kebin en do kabaru magazine santé do fa ba muye correspondant en don hejabe ame wombe le nokuje de ewi docteur en heewgol nyawuji bouche le o wattu sababuji kewdi ngatta don hono waylitagol wattu docteur Issa Benzakour woni médecin chef CCRF Famori Ndaw Segou
avec le changement
waylitagol wattu ana sabimbina nyawuji kewdi e wakati mo mingoni o e tekitingol amen durma kanye doiru ana jogi sembe dum wajibi sabu e dabunde gonden
ala saison froide
yoreso le raison ku tiala himbe mudun takitake ngol waylitagol mon fu e mabbe ana wondi e fide dabreje no
rentirto
min taykiti durma e doiru to yimbe neyebe kanye sukabe ko min biata inirabe amen be nawtiro bulanga be ngada le kine sukabe be lotira be ndiya nguldam be bornobe kadle teddudi yalla be ndeno e durma yereso ga en wakati mo gonden o wakati durma kanye doiru non e dun jogi sembe le dabunde ana hani ko borne den kadle teddudi hendu an heewi ga
tan de zabelu
banjangara dabunde ana fondi nadde woni ko himbe ngendi taykiti hen duuji e cholaaji ana ngada wattu fu ton do himbe mudun ana gondi e fiide dabareji yalla na keba rentare e nyawuji
utilisation souvent
nautirade bulanga an muddi sanne so do wada dun le hinerema ana sakene duruma bornade blousonaji kanye lotirade ndiyan guldam banyangara ga en ko mbiya mi rewbe be lotira suka be ndiyan guldam be borna be kadle teddudi be nguja be bulanga fa gasa bulanga wada le kine de ana waawi sakkanande joomu hendu le nyaloma o fu
do bama ko do himbe hewbe njaata nokkuje yuguyuguji ciotte yalla ana cioda kadule teddude fa ndento e bubol ka watti joni o kambe ciottobe yuguyuguji be be koltiwide himbe ana fandi ko ngarata
kemani binan nan de nan lumo wela sanne himbe seeda garobe ana cioda miden bay wande nyaloma kibbo tawe wala ko min ciotti wakkati joni ana tiidiri min sabu lumo go wela miden ciotta kadule suko juude hitande yaade e dubi sappo o woni coodo arande miden gondi e halde do cioggu arande cioggu mu ana yaafino ka joni ana tiidi hatta kan sodde sabu mi andino leydi ndi wordi joni
fa himbe dento e nyawuji buuje docteur Issa Benzakour holliti en dati kanden jukkude
sa concerne surtout les enfants
sukabe un tampinta sanne fat accan sukabe lotira ndiyam undam bete jomun ana hani bornade kadle teddudi uddoji terre mum fu fareno e durma kanye doiru beydade do dun be ngujjo pamatiji teddudi ngulnoji terde yimbe neebe be ngala sembe so neewa ko wari tergal tampan kanyu endu anan kani ornede kadule teddude hono no sukabe no
titre que les enfants
tiagal di nyawuji buuce nyawuji goddi ana mbawi hebede hono cukku sini mpi dabareji rentade do wonno ko dogotorem e collectivité